Pila naye, bona wena wedwa mina nifuna inova ngawe. Kana lami livele dume, kosi nifuna ngawe each and every moment. Obubi mina nifuna ufana nawe, my heart found home nena sivela ngawe. And I know sometimes sihlala sixabana, but ilona itshintshe ifethi yobanandakana. We fight we fix ungasuyigcine yondlahla. Andifuni ukubona ukhala, ndafika kuwe vele mina ngisindinakudana. Wee mama zawana biloya, ndafunga ndalobona ndathi wena mani ungowami. Kodwa sikhule sithuke samesta namathafa, noba soze ngomva baby ngakona eninyakhomba ndithi nangowa.
Uba bekuthiwa ukuthanda umuntu kuyabulala, ndifuna ukoka mna bibi ke sedala ndakhaya. Ndakuthanda on a face, ndifuna ukubona usmile ndabawa. Thulamana ndithanda ukubona ukhala, xa ndibona ndisenze flop wena usundixelele. Ungamamela banganayo solution nobundiyeke, celo ndimamele le nto le kumele isebenze. Every time you need me undikhwaze ndivele ndisabele. Ndizoba ngiRomeo bibi wena ube nguJuliet, cause unenza crazy vele ingqondo yam ijule. Ndifuna ulithando lwethu sobabini ukuba likhule, noba sendingekho ecaleni kwakho mna ndivele ndibhude. Akupheli ne-2 hours phinde ndikhumbule. Ayoyidrug cause uyandiqeqisa, uphinde ube ngumtholampilo cause uyandiphilisa. I like the fact that akwazi undijabulisa, xa ndihleli nawe intliziyo yam wena uyayishukumisa. Sto sakho siku-6 ifeeling zam uyazimilisa. Othi ndifuna udlala ngawe bibi ubomphikisa, ndiyakufila. Ndifuna ukhula nawe mna ndizokugcina ngalila. Ndanabantu wena ndishiya. I'm really fond in you, baby, I fall for you. All I wanna hear is you, baby, saying I do. And I pray for my wish to come through. So sakho siku-6 feelings zam uyazibilisa. Othi ndifuna udlala ngawe bibi ubomphikisa, ndiyakufila. Ndifuna ukhula nawe mna ndizokugcina ngalila. Ndanabantu wena xa nondishiya.
Yengithe west hano ngezu kuthi nguwe wethu bambo. Yeah, sabisana sako kobi ngathi luseludu hambo. Yengithe west hano ngezu kuthi nguwe wethu bambo. Yeah, sabisana sako kobi ngathi luseludu hambo.
Yeah, ilove letter ndizokubhalela enhlizweni yam bibi, kukhala wena wedwa. Wena uyichukumisile inhliziyo yami, xa ndisithi ndiyakuthanda ndithembenyani bebha ndlali. Yeah, andifuni ukubona ukhala, each and every sec I'll show you that nandiyakuthanda. Yeah, I wanna make you baby mama, sivele sihlala ipopi yespring mama mnandi ngidayima.
Yeah.